kwanza nilivo kutokea. Ile mimi ni mpenzi wangu we, hautanipotea. Sasa hivi mimi nachanganyikiwa, kila time mpenzi yeah. Nikikufikiria wewe unanipa kiwewe, embu naomba nielewe, mbona mimi najali si ya kusuwe, ile we haujali kusu mimi. Ama mapenzi wa mumbi wa matajiri, sisi masikini tumeachwa hoi. Nisamehe kama nimekukosea mpenzi wangu, rafiki zangu nani cheka mimi, masibia nani cheka mimi, mlisho mwamba nani cheka, sababu kubwa ni wewe. Nisilewi, silewi, 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 sababu kubwa ni nini? Silewi, 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 silewi. Nilisha kuja kwenu Tabora, kuja kukufata wangu mpenzi, kama kuna semu nimekuboa niombe msama mama. Lakini ulinitoa nduki sana, miksa kunifukuzia nyuki, hivi kwa nini ulifanya vile? Naomba unisame kama kuna kosa nimefanya, silewi bila wewe. Ona rafiki zangu nani cheka mimi, base boy nani cheka mimi, mlisho mwamba nani cheka, sababu kubwa ni wewe. Nisilewi, silewi, 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 sababu kubwa ni nini? Silewi, 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 silewi.
Niambie mapema, Bishop Sariko, sure the answer boy, mwamba ni mwamba.
Producer boy.